Chamanyo byawula, ebiwoma n'ebitanyuma byawula. Nzikiriza chatula, wantula mu mutima mwe wajula. Abasoka bali bazibu basesamo bulumi. Ne banjusa mutima, ne bagufumita fumita gwajula mwe bituli. Weno ngumyo mutima, kati wafukana nyini wugwa manye sonda zonda nebye byamu. Kati twafuka muntu omumu gwenda bamuze, nabiramu. Choye nanganjia, muntu wange saba choyo yaze kuwe. Gala chen kola my darling, kola chofiringa, choya gala chono lovinga, love weba te fakinga, katabande terebio kuluzinga, vino yonse kela mpuli angese, ronyize nkela nkose, tonke manonzi chambute, shiravu chochensi kamute. Abasoka bali bazibu bebasesa mu bulumi. Nebanjusa mutima, nebagufumita fumita gwajula mwe bituli. Weno ngumyo mutima. Wantula mumutima mwe wajula. Abasoka bali bazibu bebasesa mu bulumi. Nebanjusa mutima, nebagufumita fumita gwajula mwe bituli. Weno ngumyo mutima, kati wafukana nyini wugwa manye sonda zonda nebye byamu. Kati twafuka muntu omumu gwenda bamuze,